ከንጀርከን በባሮቶ ለገልጹም ሰነጋ ቪዋፋን ኦሮሞ ቪዮ 24 ናይል ሳተራጃ ቀሱ ጅርተን ወንጉያ ቆም ይለማን ሰኔ ሆፔ ሲኔ እርሰኒ ዴቢው ጅር ሀይስመቱ ይዋን ዮታኖ ጀንኸሳ አክቶ ክርድ ዴቢኔት ሰኒትም ወልራፎ ፎኔት ሰኒትን ቶኔኒ ወንጉያ ቆም ይለማን ሰኔ ሆፔ ሲል ሙደዲ ደሚጃቲ ፍዲዳሚ ቶርባ ባርኩም ለማፍ ዲዳማቲ ገኛ ራይ ኻሮ ባናጋ ኸርማታ ቡልትማ ወልማን ዋታ ወጀን ሰኔ ክርስቲያና ተነሞ ሜሪ ክሪስማስ ባጉጉያ ዳሎት ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰንጋይ ወንጉያ ቆም ይለማን ሰኔ ሆፔ ሲኔ እርሰኒ ዴቢው ጅር ይዋን ዮታኖ ጀንኸሳ ገነ ሰደን ዱፋቲ አከካሮራ ኢንስቲትዩቲ ቴክኖሎጂቲ ኢትዮጵያን ሳተላይት ከካ ሀዋ ትርጊቲ ገነ ተኮንዱረ ሳተላይት ETRSS1 ጀለን ኦለርጊቴቲን ተባጀት ጻይዳም ተውን ወርግ
ዳይሬክተር ኦላናን ኢንስቲትዩቲ ሳይንስ ሀዋፊ ቴክኖሎጂ ኦባብ ዲሳይልማ አክሪፕሽንቲ ወጎተ ኩዳን ኢታናኒቲ ኢትዮጵያን ሳተላይቲ ተጀለ ገራገራ ከኑ ደንዳን ሳዲ ገራ ሀዋት ፍርጉግሱዳፍ ከሮፈቴቲ በረደርቢ ሳተላይቲን ኢትዮጵያ ከንጀልቀባ ካንታቲ ETRSS1 ገራ ሀዋት እርገምቴቲ ሳተላይቲን ኩኒስ ቱርቲ ወጋሶኮቲን ቡአቡስቲቲ ጀቹን ዳይሬክተር ኦላናን ኢንስቲትዩት ቻ ኦባብ ዲሳይልማ ኢፕሰኒሮም
ሳተላይቲን ኤርኬር ግኔ ቦዳ ወጋቶ ኮቴራ ወጋቶ ኮከነከሰት ጂ ለምን ለማ ጂቹን አመጂፊ ጉራንደለ ከን ቲፈየድም ዲማሊ ከን ቲፈየድም ነይ ወኑ ሳተላይቲ በኬ ይሄንጅክቱት አካታ ይሄን ሁጀቹ ደንደሱት ቴስት ጎቹ ወራት ተይፈነ ይቶርነ ሰነቦዴ ገሩ ያው ደዴታ ፎጣችሁዳን ዴታንሱን ፈኪን ሳተላይቲን ካፍቴር ቢቱሱን ሆጂራ ከሆኑ ያሊንጎ ደሚያረችሁታ ገመከናን ያው ጣብለ ያዳዳ ከን አመቱማስ ከን ጥንፋስ ከሱመቱ ዩኒቨርሲቲ ፊ ጣብለ ቆኑ አዳዳ ረጋከን አካቲ ፈየደመን ወሊገልቴስ መልሌት ሱዳን ያሊንጎ ደሚያረችሁታ ከመዲና ግዴቲን ፋይዳ ጉዳ ካገቱ ጎልቱረት ባዬ ሆጀን ሊራጀኔ እንገመግብ ነጭ ከና ቦዳ ከሱመቱ ኢንስቲቲዩቲ ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ጀደሞ ወሊንታኔ ረጋንኩን አከ በሊና ወጅራኦሉ ኒዮችን ነጭ የርገጀል ጀልቀብሬና ካሴ ዮይላኔ ቢዮታ ኡላ ጀንጌሳ ዮል መዳለይ ኢትዮጵያን ፋለጋሪዳን ተርካፈቻ ጅርቲ ሴክተሪንኩን ጉደቴ ፋይዳ ጉዳ ካኬኑ አጅረት ካሜራ ፈከኛፍ ኢንስቲትዩቲን ኩን ገመ ቴክኖሎጂ ዲስተይ ገመ ሁምናናማ ለንጂ ሱዳንስ ኢኖጀተ ቶኖስ ካን ሆጀቱ ኢንስቲትዩቱ ከነቆፋ ከናፍ ገረፉ ረድረት ሁምናናማ ወሩጅረት ጤፈቴን ይወጀተ ዳቢሌኒ ለመፋሞ ቢዝነስ ረት ኒወጀተ ከኔቹን ፈራፋላ አርገቹስ ጨራ ሆጅስ ወሙረት ኒውጀታ ይጭዳ ዳብሌ ዱፋ ሳካይትርማተን ጎቹን ይነዳማ ገመከና እንኒ ተደፋንሞ ተውኖረት ቀይፈቴ ካንውጀቱ ኒታ ይጭዳ ካናፍሉቲ ሙለትኒ ሉቲ ቀምሉ ኦጋ ሸኒፍ ኩደንከሰት ደርካ አፍሪካት ዱርሳታን ያርገሙዳቹ
ወጎቱ ኩደን ኢታናኒት ሳተላይቲ ገረ ሀዋት እርገመን ሳዲኬ ሳቶኮ ካንተጃጅለ ኦዴፈኖፊ ብሮድካስቲፍ ኦሎከቴስ ኢፕሰሜራ ሳተላይትን ለመፋ ባረከና ኢትዮጵያን ሀዋት ኤርጉዳፍ ከሮርፈቴ ቱርቴ ሙዴ ኩዳን ባረኩም ለማፊ ቁደሰዲት ከንፉርጉ ፈሙፍ ቆፖፍቴ ቱርቴ ደሩ ሰበባ ሀልቅልን ሰጅረሜፍ ሂምልካይን ሀፌራም ጉያን ሳተላይቲን ኩፍ ኢትፍርጉ ግፈምቶስ ፉልረት ሲቄራ ጀቹን ኦባብ ዲሳይን ፕሰኒሮም ሰገንታ ከበጅ ወጋቶ ኮፋ ሳተላይት ኢትዮጵያ ETRSS1 ረቲ ነሞተ ደሜ ሳይንስ ሀዋፊ ቴክኖሎጂ ጉድሱዳፍ ጉማጭታ ሳቱራኒፊ ታዛጅረን ድርገጎታፊ ወረምቡሌይታ አኒፍ ኢንስቲትዩቲን ሳይንስ ሀዋፍ ቴክኖሎጂ ቤከምቲ ከኔራፊ ዳይሬክተር ኦላና ኢንስቲትዩቲ ሳይንስ ሀዋፊ ቴክኖሎጂ ኦባብዲሳ ይልማ አከበቺ ሰኒቲ ቴክኖሎጂ ጉድሱዳን ጭነቲ ደሜንኩን ጨራ ሆጂ ኡሞ ሸራፋ አላ ቢየቲን ባሳቱርቲ ሀምብሱን ደገሊ ኦፊሳ አከ ኡመቱፊ ሸራፋ አላ አከ ቢየቲ ዳፍ አርገምሲሱ ደሜ ከነረት ጥይ ፈኖዳን ሆጂን ኤገለሜ ራጀራን ከባሰ ራዲዮ ሰገለ ኔርካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኡመት ማይካድራት ፍጣኔ ፍሶዱዳ ቡፍ ጠገቡራ ያዩ መጋል ከሰዳባኔ ነመ ካናሉ ቡዳቤ ዲብጃ ሀጉም ተኮን ታኔ ጀ ወልዳና መንቴ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ Jonathan Zebedeo sitergetu jubennetim.
Magala Maikadra keset takkala kofsa Ethiopia onkorole sasoddum barakumala mafkul asadi alkanto kotti civilo ni ibbaja ultan hal garajabinan gutamen jamaran ajjefa musani Amnesty International if commission nimirgana ma Ethiopia gabasa sani jalqaban betisun sani niyadatama Rayalit Sabiyaf, Milishafum no Nadana no Amara, Halana Genya Maikadra, Tasgabe Sudan Danis, Why Enyu Masanif Civilo Nikara Javinan, Dandi Rat Ajefaman Jeraman, Refisani Bakumasan, Ajefamaniti, Bionit Devifamu, Juratoni Magalati to Bataniru. Torbekaru, Waldan Orthodoxy to Aido Ethiopia, Lubota for Jetotongela, Ipatokov Digdama, Ultan, Garanano Sanat Ergiten, Refisani, Walitik Abame, Magalati Tikan Argam, Walda Orthodoxy Abun Haragawit Awala Mutan Sirne Awalchaf Gekesa Wodame Fijra. Aban Warrasani Kandura Ajefaman Adagare Mogas, Kanin Kesa to Koyota An, Gaddesani Kesa Bow Akendende in Tubatu. Abdinko Natidu Kanaira. Wan hundanar kabade, bitana tigalera, wan manta usimbeku, kananjaratus, netin fakatu, jeran. Much ansani, abanshe galu, ega kanjir tuta uka dubatan, jiratun magala tikabronumo, abarasani du anif, sernige gesaf katatage gefamusa tinatsal at the jeranis, imimanisan huda, muchako. Atamunguta, Jitun to Batan.
Massa Vakana, Wandimala, Wandimakona, Sadare Kona, Avana Limukayanovaki, Lijatia Chagarina.
Yadu, that Tabera Bolesoko, Bolesoko team, Ga Ilako, Ijole Narakisajuru, Huma Nantani, Ayeno, Muchanke, a banko fajete egajerti, Anis Ipsufin Dandeni. Ofiko sodatanjra, utun abatu murma simurani, nandat dabe, jean. Abbot amanti, walda orthodoxy gunder ke sato kukanta an luba work at zazu, sababa maikadra tergamusani, if saniru.
Zima sanoya, salatatu. Do give the touch of a chapo, gonna church.
Asitikanar gamne, lami won kenya garajavinan, a jefamanif, sermaka anagi gesuf gundari kane, bakabutota kutala laba, o ganota. Gadamotaf, akkasumas daqunota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu garajabinaan kan guutam daa'imman dhiiraaf dubartoota utuun jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif utuun sassatin haala nageenyaa utuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii gondarirraa dhufuudhaan Walda Abuna Ragawi Targamudan, Sernakata, Gigesa Jera, Jeran. Luba work and Sernakat and Nakun can Gigesa. Lami one naga ibaja hanga kumatoko ganif, Garajabinan a jefamanif, Taudu Badu. Abunamanti, Bakasana Targaman, Jeratu Nimagalati, get the good dark case a sen and case a kabanif, Katana can good an if you tow, Akaja Jabatanile, Gafataniru. Civiluta Jaman a jefamanif, Yadan no katotis, Sida Yadan no akat abamuf. Agambu ura, lubota kanan, ka ameraje chudan, Jonathan Zebedeos, gundarra, gabasera.
United States dandamata deggersa, kandra koero virus corona dollar billion ibasagal dabalate, bajata umawaga dollar trilliona tokof tuka afur ragasi sejira. Mannimareba kabuotaf sanatin, lamanu tarkamfi kana ragasi saniru, President Donald Trump guyota ufankes seera kana mallatte sujer ame egama gabasa akutu sora esa.
Amisensu tu parta America Republicani fe Democrat ratto aigalankana, President Trump len mallatte su ise gujiran. Republicani fe Democrat, hori khana en nuak khennani fi, agamak khennani ratto alfalma baan. America tag khaletina ma milion kudani sa dezi jali ratti, virus corona argan. Lukubu khana guyata nama kumri blama farat argan. Dibakunin nam kum debisa deti hum kur anisagali akanangalafati, akagabasa, University of America, Johns Hopkins, Damek Korano Coronati. Corona Hana nam million had dut hujila vele, karkasame viyako du jiranahana haga gudani, nam million had dut dollar ibijargat. Warrigan netta mohorin in nergat, dollar kum torbatami, shanichalu, ibijagadargat. Akajet Minister Malak America, Stephen Munichiti, nam millioni had dut urban hujal kaveti u orihanagat hujalka. American bitotes da bresale, ako coronati vietetti. Nam million duty, dollar kum tokko ribblama kod. Urihan nu jirankan khesa dollari, billion ibblamatif, billion sa de temafuri, akda bilen daldala naman qataru dandan yerje jabe sufannani tanmalelle namujin kam ne torbanit dollara dibsadi gajju dani tokko qodanif dollara billion dibsagalita congress murtesan khessa billion sadeta melama university of manin bernota tif qodan billion didamishani akna me kharaw firra bafachu danda abile man khiyati laptop nama ma khresani qodan dollar billion qodani shani manin theatre tif dollar billion qodani tadibille manin bernota tif olma jolle tif qodan dollar billion afrimo akbiyote adunya dibine orsiri bi corona khana argachu danda karkaru qodani tanmalelle ori ummat america ti khanna guddajira akwifota america jiranit dib corona khana khogu mitinjirtani bi tilen sawalin jirte jiran bulfota america karkaru khunun jalqab male khaduma le mitiyet joe biden kha president america tolchani filani filabsani filleni one party lamani ratto legalan kan guddo match jala dejet karkaru jalqab male khaduma le mitiyet akful bandu fu americani budget dollar trillion to koti fi billion dib afuri qabt ratto legalani murtesa
kan aggefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Bulchisa naanno Benishangul Gumuz godina matakkalitti kan argaman muumichi ministeera Abiy Ahmed maanguddoota biyya filataman waliin marii gaggeessuusaanii ittaanaa bulchaan bulchisa naanno sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naanno sana keessa jira jedhan muumicha ministeera Abiyitti dhiyeessuusaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu sanamitti tuno. Bulettenyaa kakarru gizee waliin dammoo Abiy tafattaree aannu nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaa fiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪታውት የገሽማግሎች ተደራይተው እንደዚያው የተሸረሸረ የአፍሮነት እሴቶች ወዲ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖና ማንቲ ማንጉዶኒ በያጉርማውን ወሊወጅን ተኡ አማገዳዴ ማዱፈ እዶዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶኒ ደገለከ ሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉደተመ ኛሞኒ ነጋፊ ኡመኒ ቀራ ጎዳነ ገረቀይ ሳት አከዴብዩ kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hooggana jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Sikoonchi hundifattuu fakkaataa xireetinyaatiguu amraaruchi ndaalle biyoonamu.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa ka qaban ni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hooggana guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu marii har'a gaggeeffame kanarratti. Ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil itaamaajoor shuumii raayyaatti sabiyyaa kan waliigalaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganam. Namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaan nu xureessaa jechuun ibseera gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa gaazexeessitoonni fi hoggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniiti fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras jechoota Adda Bilisummaa Oromoo 10,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cuftiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa isaatti dhimma bahee gidra dadda mitensota fi de jetto takenya ratira wata jira kana yero dadda burti lenno tsgalcha turre kesa dadda he walabu ma daaba kenya tarbe wajira giddugala adablisuma oromo hum police togote hojjeto ta amamana ida galan kanalle wajira kana kesatti ge dadda rata hojjeta turane ida zan kanalle humna police tin wajira kesa ba de hada amma tija turi wajira kana humna police nana tinne tin kabate ka jiruda kana fi wan raga jiru kana hunduma ejenno politika tin wan raga heda
hoggansa sararka garagara rajran saddi dabalate gazetessoni lama hidamaniru hidan kun ammo kara party badadnatin gegge fame jechun kana bawo nipsiratti dr alamusime party badadnatti hogganan imma waldale civiki fi party le siyasa debittan kenaniru
party badadena party tokko angona mahidu sinama gaddisus hinqabu kana ka party tinutonni jiru ta yakkama hidu seratti desu seranga fachisu angon kanqabu ama seerati okay balanga okay police da isanga fatani sanga da gulgulle su dande chamale badadini party to ko party da ango na mai dufi ango seerati desun kabu kanafi makaballe si da makaballe si party ke nyarat warra ba o shane kuni yero hunda rawatu kanarra kanafi male anamma party badadina ke sat dimmi party le sha ta na ilala ke gandu bi kana darge ka party ti borachu da yalentre partin ke jekar gochu yundando angon kabu policing kabnu namatti namadu wajira policing kabnu bakkitina mahinus bakkitondo gonu sin kabnu kuni hoji party ke nyativity partin ke hoji sin la isen ela le kesa singalu
misen sonni kore hojira wachiftu fi gumi saba jottanif mana hidatti argamunis diba gamotumatin jiru jechun hogganan sabqunamti adabul sumaromo obobattur gesa ibsaniro
nonni adabul sumaromo tensonni shane gumi mana hida bakadda tatti jeje dara katsa jiran kan abban alanga oromia himanna sani chufe galme sani chufe waniti himat dunka walaba gadi sa jede tamme motuma bakabu e nama himat tokko walaba je misen sota gadi se mo garabratin policing kabeta oni harka era biltajinan firna haqate set galfatte bi murkatto ta siyasa ango motumma jeddin mabate dorgommi siyasa ke sati bani basuta yo dangame mo jarme chata ke jarme atte akuma bakka daddatti dubbatan seran ala bi guda aban fi suta yali ifaji goda jrane
adim sumawromo hidan ogansa fi misenzo ta dabicharatti gegge famajru fi hakdi dabun partin badadina harkawan irefate adim sumawromo dabam sisuf ifaja jruf jettun kanipserratti parti badadina ra dr alamusimi akajranitti partin badadina walabumma manamurtiti amana namahiduste hisisuf gehin qabu jettun ipsaniru
amana ni bekut manni murti gaddise seerana la policy nama qabe kanjettara adeem si seera jira war nam tokko manni murti gadi o murti atin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyanno qaama murti olaanutti gaafate murti san jijjiirsisuu danda'a okin manni murti murtiiruma manni murti gadi murteessa san raggaasisuu danda'a kun adeemsa seeraati adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru hoo jiraate seerri biyyattii jira seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murti manni murti murteesse faallaa qaamni hojjete hoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u yeroo baay'ee irra deddeebi'ee makaballeessin akkasii kun ka'a waan ta'eef yeroo tokko gatteenye paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantiin naannoo oromiyaa Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti eebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsa. Kanaaf makaballeessin akkasii kun jire qilleensi marratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keesiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne boruumti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun obbo Batteen ibsaniiru.
Murteen boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa ittoree jira jennee yaanna maaliif yoo waajiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi hondalota nanna wajrat sigran kandran tijafata manet lata me wante isa kana tabam sisuf amni kunin mo akka sirna satitti rakko sa ofisati surate ya isatin purate hoggana sa mo erdebi eklate farom se akambane chumkursa partin badatna
Komii Adda Bilisummaa Oromoo kaasee kanarratti Dr. Alaa Musliimee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqaa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsaniin.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa miseensota isaanii hooggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne. Gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqaa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa kan Isaayyee Addesse ta'uu jaarmiyoonni gargaarsaa ibsaa jiru. Kunis baqattoonni kun haleellaan irratti gaggeeffameera akkasumas akka biyya ofii jechuun Eertiraatti deebi'an dirqisiifamaniiru gabaasni jedhu dhagahame booda. Baqattoonni Eertiraa 1960 ta'an bulchiisa naannoo Tigraay keessatti mooraa qubsumaa 4 keessa turan. Kunis sadaasa darbe walitti bu'iinsi tuun jalqabamin ture jedha gabaasni Saalem Salomoon ergite soraadhiyeessa.
Namni hedduun kan Suudaanitti haan Finfinneetti baqata. Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate akka gabaasa isaaniitti nama Eertiraa walitti marsanii kaan lafa waraanii balleessi Tigraayitti kaan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Eertiraa biyyinni keessa baqate deebisuun afaan balaa buusuu jette Sara Miiler bulchiinsa olaanaa Refugee International keessa Itoophiyaallee taate yookaan ammoo laf lolaatti jiran Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Eertiraa laf jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokkoo jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaan ta'in achi keessa hojjetan irra dhaga'an. Stiin Verkuures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyeem ka VRT News jedhaniiti nama Eertiraa haambii baqa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeetii oduu irra fuudhu. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqata haga tokko humnaan Eertiraa rarani. Nama tokko qawweetti qabanii makiinaa guuran. Chris Malzeer dhaaba qarqaarsa baqata tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeeliin himetti miilotiisa ammallee haambii baqa afur dhaquuf eeyyame hin arganne. Taatullee haambii baqa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqata tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulamtuuti. Haambii baqaatiin nam guuranii nam fixuu jiran. Humnaan achi keessa nam guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtu ni namo waan nam yaaddessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tuni bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey paartii Demokiraati Koori Luukerii fi senatarii Indiyaanaa paartii Rippaabilikaan Taadiyaang warri walaal kuni nam nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahu ma jirra. Waraanii Eertiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Eertiraa raruu jiraachuullee dhagahu ma jirra. Tunin waan akka malee nam yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunin. Akka gabaas ba'uu jirutti waraanii Eertiraa illee lola Tigraa keessa jira. Diplomaatotii shan akka waraanii Eertiraa sun keessa jiru footoo saatalaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessin jedhanitti Rooyitersitti himan. Akka waraanni Eertiraa kana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanii akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagoo majjirraa jedha. Tanaafi warri sana keessa qootu qabu cuftinuuyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu. Ministeera Hajaa Alaa kun oduumaa ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii kana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhoowwa malee namni Tigraa keessaa yoo baqachuu fedha akka. Baqatullee gaafannaa jedha. Gargaarsa argatu gaafannaa jedha. Taatullee ministeerii odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal waan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedha. Haga ganna hurriinya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kan itti gatteetti seera uummata Eertiraatiin dhiqqeessuutu baafattee hojjechaa baatee jedha. Yemaaneen ergaa ji'aan duratti Twitter irratti barreesseen UNHCR tana maleellee duula maqaa balleessii jirti jedha oduumaan kunin. Redwaan Huseen oduumaa mootummaa Itoophiyaatti eegee garee tokkummaa mootummootaatti. Dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taateen lafa keessa ba'uun qabdan jedhanii qara namatti manii jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersitti itti gaafatamaan kun tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhe. Akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refuge International keessa Miller jettetti jireenni baqata kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Milleritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaadu kaambii keessaa yaa'u jiraa jedha. Warri miidhaan baqatilleen gargaarsa argachuu malee jira. Akka dhaaba baqata gargaaru Refuge Internationalitti namni lubbuun baqatu gara fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuu hin malle. Warri Eritiraa baqatilleen akkumaan irreen achitti raruun waan akka malee namni addeessaa jira. Isaan kiristaanaatiin baqa dhaloota gooftaa yesu kiristoo kirismaasiitiin isaan ga'e. Farool kan galgaloota kabajamaa jirti kan dhiisanii kenna.
yo kaule awa ke hodemba senda van ta ke kota kiba ri amba kule e parto ni ku yara ke taba senda ni rafe yo kaule awa ke hodemba
ratan taboriti woldechan nagajenne nage ansora lafet ni harai horma tabultuma haroba nagaya olumanwa taujen.